More music on trendybeats.com.
Be a part, Jamie.
Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juvile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Mother shani text atini sirudi home. Siku kama tatu niko airplane mode. Atini nalewa aje na sina do. Pombe nikitaka nitapata bro. Na misi nanga chali so lazima ni operate. Mabishke wangu headbutt na sasa mini riet. Body con dress haga set figure riet. Wachi niti aje situtapita na gate. Na nimeongeza lift na nikimbiza ajab. Damu ina chemka ka experiment chem lab. Hapo nje ya club na bugia mayai na kebab. Atinjo zishuki alafu nipandishe tena. Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juvile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Lasi tumichesa kesi na jibuleta. Lasi tumichesa kesi na jibuleta. Na niko kwa dance floor na try to kubanju. Alafu kimsee kina kuja nyuma yangu. Na kumbe kini lisunda kwa brand kasa hauju. Siku beba bag na tenjeko kwa kiatu. Ka unapenda raha unajipenda fam. Na ato kona stress kani form utakam. Niko na bugi flani my crew ni my clan. Wanatambwa kabaya hili jiji tutaran. Amina taka too slow wine. Na mse tu fulani mfine. Mali si ya chain ni ya mine. Ziki nirindukia sio cry. Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juvile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
More music on trendybeats.com.